Isahluko 28. Ngalezo zinsuku, amaFilisti aqoqa amabutho awo ukuze ayolwa no-Israyeli. Ngakho u-Akishi wathi kuDavide,
"Angithi uyazi ukuthi wena namadoda kanye nawe kufanele nihambe nami siyempini."
UDavide wathi ku-Akishi,
"Wazi kahle ukuthi yini inceku yakho ezoyenza."
U-Akishi wathi kuDavide,
"Yingakho ngizokumisa ube umqaphi wami njalo."
Ngaleso sikhathi, uSamuel wayesefile, wonke u-Israyeli wayemlilele futhi wamngcwaba edolobheni lakubo, eRama. USawule wayebasusile kwa-Israyeli abasebenzelana nemimoya nababikezeli bekusasa. AmaFilisti aqoqana, ahamba afika amisa ikamu eShunemi. Ngakho uSawule waqoqa wonke u-Israyeli, bamisa ikamu eGiliboa. Lapho uSawule ebona ikamu lamaFilisti wesaba, inhliziyo yakhe yathuthumela kakhulu. Nakuba uSawule ayebuza kuJehova, uJehova akazange amphendule, ngamaphupho, noma nge-Urimi, noma ngabaprofethi. Ekugcineni, uSawule wathi ezincekwini zakhe,
"Ngifunelene wesifazane osebenzelana nemimoya, ngizoya kuye ngiyobhula."
Izinceku zakhe zathi kuye,
"Kukhona wesifazane osebenzelana nemimoya e-Enidori."
Ngakho uSawule wazenza omunye umuntu wagqoka ezinye izingubo, wahamba waya kulowa wesifazane ebusuku, ehamba namadoda amabili. Wafike wathi,
"Ngicela ungibhulele, unginyusele lowo ngizomusho kuwe."
Nokho, owesifazane wathi kuye,
"Angithi uyakwazi lokhu uSawule akwenzile. Indlela aqede ngayo abasebenzelana nemimoya nababikezeli bekusasa kwa-Israyeli. Pho kungani uzama ukungicupha ukuze ngibulawe?"
USawule wafunga uJehova kuye, wathi,
"Ngifunga uJehova, ngeke ube nacala kule ndaba."
Owesifazane wabesethi,
"Ngikwenyusele ba?"
Wathi,
"Ngenyusele uSamuweli."
Lapho owesifazane ebona uSamuweli, wamemeza ngalo lonke izwi lakhe. Wathi kuSawule,
"Ungikhohliseleni, unguSawule."
Inkosi yathi kuye,
"Ungesabi, ngitshele ukuthi ubonani."
Owesifazane wathi kuSawule,
"Ngibona kuphuma umuntu okungathi uNkulunkulu emhlabathini."
USawule wathi kuye,
"Ubukeka kanjani?"
Owesifazane wathi,
"Kukhuphuka ikhehla eligqoka ijazi elingenamkhono."
USawule wabona ukuthi kwakunguSamuweli. Waguqa ubuso bakhe bubheke phansi, wakhothama. USamuweli wathi kuSawule,
"Ungiphazamiselane ngocela ukuba ngenyuswe."
USawule waphendula wathi,
"Ngisenkingeni enkulu. AmaFilisti alwa nami, noNkulunkulu ungishiyile. Akasangiphenduli ngabaprofethi noma ngamaphupho. Yingakho ngibiza wena ukuze ungazise okumele ngikwenze."
USamuel wathi,
"Kungani ubuza kimi njengoba uJehova esekushiyile futhi emelene nawe? UJehova uzozenzela lokho akubikezela ngami. UJehova uzowuhlwitha umbuso ezandleni zakho awunika umuntu wakini uDavide. Ngenxa yokuthi awulilalelanga izwi likaJehova futhi awuwaqothulanga ama-Amaleki ayemcasulile. Yingakho uJehova enza lokhu kuwe namuhla. UJehova uzonikela u-Israyeli kanye nawe esandleni samaFilisti. Kusasa, wena namadodana akho nizobe nikanye nami. UJehova uzonikela nebutho lakwa-Israyeli ezandleni zamaFilisti."
USawule wavele wawela phansi, wesaba kakhulu ngenxa yamazwi kaSamuweli. Waphelelwa amandla ngoba wayengadlanga kudla usuku lonke nobusuku bonke. Lapho wesifazana eza kuSawule ebona ukuthi wayekhathazeke kakhulu, wathi kuye,
"Incekukazi yakho ilalelile izwi lakho. Ngabeka ukuphila kwami engozini, ngenza lokho okushilo. Manje, ngicela ulalele incekukazi yakho. Ngivumele ngibeke phambi kwakho ucezu lesinkwa. Udle, ukuze uthole amandla okuqhubeka nendlela yakho."
Kodwa wenqaba, wathi,
"Ngeke ngidle."
Nokho, izinceku zakhe nalona wesifazane babelokhu bemncenga. Ekugcineni wabalalela, wasukuma wahlala embhedeni. Lona wesifazane wayenethole elikhuluphele kwakhe, ngakho washeshe walihlaba, wathatha ufulawa wacova inhlama wabhaka isinkwa esingenamvubelo. waphakela uSawule nezinceku zakhe, badla. Ngemva kwalokho basukuma bahamba ebusuku.